Hey, and so you know we had to make it happen. Calligraph Jones, I'm Super S, you already know. Go get him, girl.
You us not ready. Your job I go steady. Short everywhere. Short on the belly. Umenyona kwenye telly. Mini kama Balotelli. Flow tight kama Vado. Lakini simanishi Mary. He take money from you. Then he brings it back to me. About you, I'm a citizen. We gonna come up on a stack, load the clip and flick at it. We may run up on your back, give you this the Gale Queen. Yo, Gale Queen, Mimi Stucky drama. Wanna penda vile Mimi Nina Chana.
Yole tubo metwa na piga saluti. Mashore na mafela, madiva, magrupi. Papa na Super S, tusha jipa mashukli.
So wakijifanya wajui. Wakijifanya ndo
watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui. Watajua hawajui.
And don't let me nunua samba. Mefungo mbia sala na manga. Mimi natoa ngatanga mahali ndalipo kalolo atalamba. Mini lafikia luto. Jiendo unisikia mfuko. Msupa linso wakalewa na pesa nkasema ndampitia uko. Now let's get back to reality. All of these niggas we stomping them. I had to get on the track with the queen. Girl you a G man, I'm loving your confidence. And on the real, you on your level. A lover, you pushing your feet on the pedal. Nambona mjifanya mjipia mini mkale. Why do you think they call me Julius Yago? Kanibas mini baba kamiti. Jessica kura za tarakani. Jon Snow kwa hii Game of Thrones juu mikono zangu ndo zinadara kalisi. Mini msewa kismat para sina swara sina na asara sina. Ukitaka unaweza uliza asara mina. Nina hype kele movie ya Sarafina. Lijua tukifanya kolabo hii industry tuta mess. Jutrap tunapiga na kalena inakana mzuka fresh. So next time you see me salute me juu mindo the Buddha yes. Nadhani mtezana na ojekti kuja na Super S.
Kayole tubo metwa na piga saluti. Mashore na mafela, madiva, magrupi. Papa na Super S, tusha jipa mashukli.
So wakijifanya wajui. Wakijifanya ndo
watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui. Watajua hawajui.
Yole
tubo metwa na piga saluti. Mashore na mafela, madiva, magrupi. Papa na Super S, tusha jipa mashugli.
So wakijifanya wajui. Wakijifanya ndo
watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui.
Watajua hawajui.